Yeah.
Look up on the walk of Chini, what do you want me tell you? Nancy, we mother than them. There is all of a right up in a after dinner, stuck over within a city.
Right.
Oh, Jesus, I feel in my room. Me panga 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 na yesi tu kamaso. Yeah. Kometa me to shani ngo chira kwa mudali so. Mileti ready ke kalonga mbaze kuwe kilo. Mkwano mpimi na mkilo se tagama mido mkilo. Bambu zanga no tulo mtutu siva kupilo.
Uzi jani ni kuwe barwe. Uzi jani.
Banyige lero gunyuma kufale kachabike omunyigo nanadan katubanyige lero gunyuma kufale kachabike omunyigo nanadan ngolu jengere fuke galinze kube chide chide mukwano bukete mulira kuwe super sport betili vox over brabas resort omidone.
Two by two, don't let me down. If you're penzi, ni kupero one. Kama nakula when you mama handsome guy, fikirie nani wona.
Baby, tucheze mchezo kama mamimo, mamimo. Ni kupe benzi kama yamigos. Machinzanga wo, oh, oh. Katuba nyige lero gunyuma kufale kachabike.
Na katigwe fuluma hata manyi mwenye gongu sababu na we fuluma. Tukesa kumaliri wanote wali dini. Uwe zala uu chupa kumotwe.
Usilie ni kweparwe. Usitrai to pull me around. Usijali ya come to you now.
Two by two don't let me down. Ipe penzi ni kupero one. Kama nakula we ni umama handsome guy, fikirie nani wona.
Katuba nyige lero gunyuma kufale kachabike.